mare gwa mu mere bengala omo nwanyi nile na chudo onwe bula o ewo omo nwanyi nile ae omo nwanyi nile na chudo onwe bula o omo nwanyi nile ae omo nwanyi nile na chudo onwe bula o
kai bari egwa ngu mere bengala o omo nwanyi nile ne mudo
onwe bula o
Chudo chisike Onya bula bonye chorudo gahudo Imanu donke mburo biya kama o Omo wanyi nile na chudo Onwe bula ewo
Aimare kwa umere bengala Omo wanyi nile na chudo Onwe bula o Aimare kwa umere bengala Omo wanyi nile na chudo Onwe bula o
hurry out. Mana ọbụrụ na ị ga-enwe ndidi chere ka ị mata na marriage abụghị bed of roses. Ihe anyị na-anụzi taa bụ alụọ taa agbasa echi. O nwezikwa onye chọrọ inwe ndidi nọgide wee nagide. You are not there to please anybody. Rather, you are there to make yourselves happy. Nne gị dị happy, di a dị happy, nwa ya nwa dị happy, ọ ga-adị happy, ụlọ mụtazie nwa ya bụrụ happiness. Ụwa na-asọ taa.
Na bedim ihe ndị a na-ebute ọgbaghara dị n'anụ my father is this my mother is that ihe ndị a ekwugo ọtụtụ mmadụ na bedi ha I have never seen a perfect marriage oh I have never seen a perfect man oh mana imejọ nke gị ụwa akụbara gị aka imejọ nke gị ụmụ ụwa amụ ọnụ gị amụ Ọ bụ marriage nke ya kacha mma Ọlụlụ di na nwunye dị ka ahịa ngwugwu Ịtọta nke ọma n'elu ụwa ụwa dịrị gị mma Akwụkwọ nsọ m gwara m wee si o Onye chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe n'aka Chukwu Gị mụta nwoke ma ọ bụ nwaanyị nọ na o Ha niile bụkwa onyinye Chukwu kele ya Mgbalezie dị ka ọ ga-adịrị gị mma Ezie nwunye gị wa dịrị gị mma ewo
Ụmụ nwaanyị niile ae Ụmụ nwaanyị niile na chudo onwe bula ha
Ụmụ kacha mma
Ụmụ nwaanyị niile ae Ụmụ nwaanyị niile na chudo onwe